mafune matala yelele mama angifuni kuboshwa yelele ungangilethele matala yelele mama mina ngiyesaba kuboshwa how mina nginokunyashela kanzu yati kuthi nenkotha Mara usho lutfo Why ungenda so Umusha yi please call nya phone Kanzi ngfone lumfat we mungu Why ungenda so ndudu Helele Aksi gahle kuthi ngihluphele Ngindoda nemungwayo Yeah Angifisi kwendeke kimi yo Angifuni kuthi lengiyindvodza ive buhlungu ngenxa yami Nami angifuni kwendiwe kimi Angiwafune macala yelele mama Uyelele mama Angifuni kuboshwa Yelele Ungangilethele macala yelele mama Uyelele mina ngiyesaba kuboshwa Ive buhlungu ngenxa yami Nami angifuni kwendiwe kimi Angiwafune macala yelele mama Uyelele mama Angifuni kuboshwa Ngiyatitela